哎哈哈，吉布耶，哎，我们那 Enrich Makbar， 哈，哎 ，Colombo， 哎 ，Cover the face and fire the
base，fire，
金空。Uyo dem maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Ana shiri ingono kavu kavu Ana lewa analala kwa sakafu Uyo dem maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Ana shiri ingono kavu kavu Ana lewa analala kwa sakafu hey, Family planning hajipangi Kanikazi hata futangi hey, Labda pombe izo mabangi hey, Nakani madeni halipangi Mogoka anatafuna matawi Kama kondomu Analewa navuta na ndomu Anashiriki ngono bila kondomu Anashiriki ngono bila kondomu Maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Anashiriki ngono kavu kavu Analewa analala kwa sakafu Uyudemu maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Anashiriki ngono kavu kavu Analewa analala kwa sakafu Fire armed mikono zenye moto Red handed mikono ziko ghetto Sipati picha, sipati photo Drugs and crime syllabus ya msoto Ali pregnancy toto kaza mtoto Nashinda nja mbona sishindi loto Mogoka anatafuna matawi kama kondomu Analewa navuta na ndomu Anashiriki ngono bila kondomu Anashiriki ngono bila kondomu Hawezi tumia juwani hey, Dishi anakula chwani Hapati vitu anatamani Anataka tumashuga dadi Njom apate izo mani Binadamu haya wani dogi kali kwa jirani Chuki wifu kisirani Gato za Nairobi ndani amani haipatikani hey. Kasi crime, nifanya kazi gani Mabosa wameshona kakirani I play no games kaserani ey. Michezo manza kasarani ey. Mihadarati hadarani Uyo dem maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Ana shiriki ngono kavu kavu Ana lewa analala kwa sakafu Uyo dem maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Ana shiriki ngono kavu kavu Analewa analala kwa sakafu Uyodem maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Ana shiriki ngono kavu kavu Analewa analala kwa sakafu Uyodem maisha ya ketabu Ana watoto hawana hesabu Ana shiriki ngono kavu kavu Analewa analala kwa sakafu Ching Kong